hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko Kahi Stevens tēnei. Nā te whakaaro nui me te aroha o te hapori o Kawerau I tutuki ai te kaupapa Kawerau whakaora. Ko tēnei tohu hei poipoi, hei akiaki e tahi ringa toi ki te tūhura ake I ngā mahinga toi taketake, ko I nei tā tētahi o te kāhui o Mataaho. Kia ora. Nā te whakaaro nui me te aroha o te hapori o Kawerau I tutuki ai te kaupapa Kawerau whakaora. Ko I nei tā Gloria Leo Kava Tāni, kai whakahare o Heartlands I Kawerau, mā East Bay Reap. I tērā wiki paraire I whakanuia te hira o ngā mahi a Heartlands Kawerau mā te whakatuwhera I te whare hou pupuri ngā kai hei kohi mo ngā whānau mō te hapori o Kawerau. I tīmata te whāngai o Heartlands I ngā tāngata o Kawerau ono marama ki muri. I tērā wiki paraire nā runga I te tautoko o te pūtahi hinonga o Kawerau I whai whare ngā toe ngā kai, I whai pae kai anō te whare hou ki te pupuri I ngā kai nā te toa hokomaha New World I Kawerau. Hei tā Gloria Leo Kava Tāni, ko ngā āwhina nei I tutuki nā te whakaarunui o ngā tāngata o Kawerau ki wā rātou anō. Hei tā nā anō mā enei koha, mā enei aroha e honotahi ai te hapuri ā I roto I ngā whakaritenga ki te whakatuwhera I te whare pupuri kai. Mīharo katoa ana a ia, a Kawerau whakaora anō hoki ki te kite e tuitui tahi ana, e hono hono tahi ana te hapuri, e whakakotahi ana te hapuri mō te oranga te whai. A koi atonu te wairua o Kawerau te ki a Gloria. Ko tēnei tohu hei poipoi, hei akiaki e tahi ringa toi ki te tūhura ke I ngā mahinga toi taketake, koi nei tā Sarah Hudson o te kāhui o Mataaho, whai muri te whiwhi I te tāonga hirahira mo tō rātou whakāturanga raranga takapau. Ko whakawhiwhia te tohu Golden Lion ki ngā wāhine Māori tokowhā o Mataaho Collective, ko tēnei tohu te tohu hirahira rawātu o te hui huinga Venice Finale. Hei tā Sarah Hudson o Ngāti Awa, o Ngai Tūhoe, o Ngāti Pūkeko, he mea nui te taonga nei kia rātou kamutu ki ngā ringa toi hurinoa I te ao. Hei tā Sarah, e tūtohu ana tēnei tohu I te pūtake nui o te taonga nei, arā he akiaki, he poipoi, he whakaaweawe anō I ngā ringa toi ki te tūhura ake I o rātou pūkenga mahitoi. Hei tā nā anō, he mea nui tēnei kia Mataaho arā, te huatu tonu I te tuāpapa ki te whakātu I a rātou mahi, me te whakapae, ka noho tēnei hei whakaawe I ngā ringa toi taketake I ngā ringa toi I ake. Whakamihi ana anō a te minita ahurea Paul Goldsmith I te tokowhā mō te whiwhinga nui ki a rātou.
Ko ngā kōrero hākinakina e haere ake nei.
I te whitu pōro te waiariki o te moana a toi ki ngā kapa I te rāwhiti o te rohe anō, kai te moata tonu te whakatātai whitu pōro te rohe, heoi whai muri te rauna tuarua, kai mua te ihu o Kawerau me ngā Wikitoria e rua. I te rāhoroi pahure I haukerekere rātou I te kapa o e tikamu rima tekau mā iwa ki te tekau mā rua. Ki te nuinga o ngā tākaro I te wāhanga pakeke, I puta te ihu o matata, I turaki rātou I a rua atuki tuarua, rua te kau mā whākite, rua te kau mā rua. I pītia pārua I a poroporo toru te kau mā toru ki te rima, a tāne atua, I haukerekere rātou I a te teko, ono te kau mā tahi ki te rima. Kā te ake rāi ngā iwi koi nei ngā kohinga kōrero, ngā kōrero, hākinakina o te waiariki, o te moana a toi mā wātea, ko Kahi Stevens tēnei, kia ora.
Nā te mā ngā.